Unicellus Production, ladies and gentlemen.
This is me, yes, yeah. MP Madame Blown, you know how we do it. Spin low cipher. Cool boy, I got you. This ain't what I'm gonna talk about. Yeah, 2022, ya mingwami guna zalu kai kupu ina pin luba nizabangu zalu isaya wake like a slave but I eat like a king. Mukani kubulela saka when I got king. I run to the top until a niggas drop. Until some bass swag gonna reach to the top of the bass of the bass. Marapa wanasale valika haku njima gemikira ya mihali. Guli kuli ice black itwaya ungu tali. I don't care what you say, what you gonna talk about. Living on my life nigga, that's what I do about. Kupu ina pin logo wa kwa
Temeka kumulongera musaifa vokano. Sabuna kuhaka tumbia mwena vienu. Tokwendera mupeo kweka wawane singano. Oyes on me but ya selu kaselu. Musaifa muheta kusurvive kutokwa. Wazela pati my friends looks nge polo kwa kununga vilota ngeo kupupa okosha. 40 bia pa different gelonguna chikopa. Ndangulonge momazu musaifa ya Benro. 40 bi maza comedy click na control. Kungu challenge kuli rapa yo uchi mawyo mulo. Twasemu kile kuna
Ivo mabazi ya kuzene kachipabilo. Very clean yove noti ya majilo. Ngunalizari veni heta na wale zero. Kavangu sachila habiti ya mingengu pilo. Nguwa kupena ngeri kishiri ya kabalu. Kuvavoko ya miyaba nehela ukalu. Weshukura panga hakoti ngina tantiko. International noti ngevi ya loko. Kwembila kumente na mirwapu kiko kisu. Ngwayariye isoka ngwechi nguwa muvisu. Ngulundungulu mwelu zelwa lusasu. Noti kalakata numbatu uvika chasu.
Kwani ngiri ngiri ngwawo peni rozi cypher. Tuta wanyikyoku warina kufa. Wana kulizu sukila hakuivalizu muufa. Bazi ya fundanga nangu miseza kuswanga. Bazi ya masasu anakuyusa ngenyangwa. Chimbirizu ya kufula semu ngeri kungangwa. Tuwa sana sari na sari ya mukari. I'm a legend gusanyike nungasi ya mbango. Jihakulie nuwanyike nyimuna liongo. Kere mimurapu gusanyike nungakulu. Wakangwe shingu chitwa tangwa sema bana wakuluwa. Watu jowe penilowo sengwa lihokowo.
Yeah, not nge commander. Poro koso awanyika kuwita ndoke pemi. Pichangye wakutonda. Emisero na maswe bibia kuyonga. Wakuliamba ulunga. Lunga vechikumu mwena kubiringa. Zenake mzukure sawimbi. Kungu sangumu na amene na obochi vimbi. Gwadesa kuchufuwa asere mushara. Neva ukawane aka inde muribad. Kupona lianja kechi akiko mangana. Ya ize semu yove separe ya biwabi wansi.
Hanoni changu kwa tena chipepa. Mangana ngu wakomo wesa awa maraba. So nguli hatopu wakiko wako dropa. No wandangu na zandenge nduba wako atopa.
Matopu waketi muna hokoka. Rapu ina mipendeza nge wana watoka. So
wana kungwivo umange nguwa olinoka. Kwe tano halevo ya mina uholoka.
2022 Benlo Cypher. Hano habiti kurai mungu na itufa. Yeah. Kuguzia kweka ya mibae fapa mumu na kusaka kwenu nyimulinge safa.
Umanove unamunu hapa muishi. Uyewa kushinga nyeka ya obetwishi. Umunone umufutule na ngeishi. Angane wane munu sangamishi. Ateka ne wabamu okola mafwishi. Asike tu marunga wa unkashi. Mumarem taku yengu nunamashi. Tunesa faino tulirisa yusashi. By now my rappers everybody wish. Vafuri ya malola vana pumungoshi. Big thanks uri mwata Ben Low. Ngopangane ya my sisters kachi mupa nyari.
Iva fesi ya kusokolo la mwaka. Ya kulia milunga kwa zeke cha watu chaka. Unaivu bito mungwa kuichika. Uchindume ya mingwe babia kusweka. Ya mikwaze ngwendela hau tanga tanga. Kupo ina benilo wa kiko wa tanga. Una kuifa ngoto wapa wa kutanga. Ge ukangunge musoloka hau tanga. Dududu wana wivu mundenda. Tumarwapa kuivango chohina tundenda. Kwendenda mingenda ngwao mama 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 elililunga kana.
Yeah. Kaputu kambango kuvangila liunda. Wani ike muoze na muye na kule zanda. Hadondora retivi zevi achivereshi. Mwatela kuishiva King's Park kule IC. Mwazanga kumbila inga competition. Kweka mugangu wase wani ike mwe big machine. Hetangu aneko liboko. Mangana wivengo be big vocal. Nguna livange mre rest good top top. Rap and whoever Ali flop flow alo Ben Low. Thank for the cypher. Momo maniga was the kuno. Now ya na kufu
cypher ya Ben Low. Nangivaka na ifo. Rap is on yo over to show a devil. Voko ya kanja nanganganyi. Naikie wangu ringa kovi mwewa kakanyi. Rapa kwimba na miwene kananyi Nakalipika koze na weya hamu kananyi Ngwa ungwa kutundeka vacation Patia kwa Genesis no revelation Ngwa lishinga kweka kukazea Rap na miulo twalivuka kazea Eva ya kwa rap on point Sam City mwangu panga Congrats
M1 Yo That's how we open the year 2022 with the dope stuff, hip hop thing, ladies and gentlemen. Hey, yo, Ben Low, thank you for the initiative. Ice Black on the deck. Hey, yo, Cooper, you see ya.